This afternoon, I would like to read a few scriptures.
Emva kwemini nje ndithanda ufunda izibhalo ezimbalwa. Emva koko ndifunde kula ntshumayelo ethi nithi ngubani na lona. Kumprofethi Isaya, sehluko samashumi amane anesine. Ndizafunda umqolo wamashumi amabini anesithandathu. Isaya isahluko samashumi amane anesine, umqolo wamashumi amabini anesithandathu.
The word of his servant, and performeth the counsel of his messenger.
Umisi welizwi lomkhonzi wakhe, umzalisi wecebo labathunywa bakhe.
That is our God.
NguThixo wethu ke lowo.
His servants.
Uthumela
his messengers.
Abakhonzi bakhe uthumela abathunywa bakhe.
His counsel.
Avakalise icebo lakhe kwaye uye alenze. Kusahluko samashumi amane anesihlanu, umqolo wesibini nowesithathu.
I will go before thee and make the crooked places.
Ndiya kuhamba phambi kwakho ndilungelanise indawo ezimaqhubu, qhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi, ndikunike ubuncwani obusemnyameni neengqwebo ezisezintsithelweni. Ngoku nasi isizathu soba kwenziwe oko, ukuze wazi ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama uThixo kaSirayeli. Xa inkosi uThixo wethu ityhila kwaye isithembe ngeyona nto exabisekileyo eshiyeke ibifihliwe, kumele siqonde ukuba kutheni oku kusenzeka. Apha sinikwe impendulo yokuba kumele siqaphele ukuba yinkosi ethe yasibiza ngegama, oku kubandakanya nawe ngokunjalo mzalwana othandekayo nodade othandekayo. Ngabanye amaxesha asithobeki kuphela, kodwa ngokunjalo singabakudala kakhulu, kwaye asithi siyamkela into ngovuyo, into yokuba inkosi okunjalo ithe yajonga ukuthobeka kwethu yaze yasamkela. Ngamanye amaxesha amakholwa kule mihla ayakholwa oku baze bangakuthanda ukuya nokuya. Ndiyakholwa udade ulapho wathi kum iintsuku ezizimbalwa ezidlulileyo, wathi intliziyo yam yonke, hayi kungcono ndingayithethi. Ewe, ezintliziyweni zethu sineento ezinintsi ezahlukileyo, kodwa uThixo uthe wasinika intliziyo entsha, umoya omtsha ngomoya wakhe. Asisengaba bantu badala besingabo, nezinye izinto zidinga ukuba zihlaziywe. Isaya isahluko samashumi amane anesihlanu, indawo yesibini phaa kumqolo weshumi elinanye. Isaya isahluko samashumi amane anesihlanu, indawo yesibini kumqolo weshumi elinanye. Buzani kum izinto ezizayo, onyana bam, nomsebenzi wezandla zam uyalezeni kum. Sifuna ukuthabathela entliziyweni oku. Asikho lapha khona ukuze senze umsebenzi wakhe, silapha ukuze sisetyenziswe nguye, ukuze yena enze umsebenzi wakhe. Khona umahluko omkhulu phakathi komntu ocinga ukuba uThixo uyamdinga ngokuqinisekileyo, omnye umntu athi Nkosi thatha lo mthandayo.
Everyone, my sons.
buzani kumi izinto ezizayo. Kubana wonke umuntu ngonyana bam. Ibhekise konyana bam imalunga nalonto nobunyana. Balunga nokubonakaliswa konyana bakaThixo. Buzani kum malunga nezinto ezizayo. Kumele sibuze bani. Nina, nini bonyana bam ama babuze. Hallelujah. Hallelujah. Singambuza thina. Kwaye uya kusinika impendulo. Kunjalo singathatha nalendawo yesibini sisenhlizweni. Nomsebenzi wezandla zam. Hayi umsebenzi wakho. Kodwa umsebenzi wezandla zam. Uyalezeni kum. Mangalisa kunjani ukwazi kuba ilizwi lakhe lisezandleni zakhe kuxhomekeke kuye kwaye into athe waba necebo layo uza kuyenza Isaya isahluko samashumi amane anesithandathu umqolo weshumi Isaya isahluko samashumi amane anesithandathu umqolo weshumi ukuxelayo kwasekuqalekeni okungasemva nakwabamandulo okungekenzeki ndisithi icebo lam liyakuma ndikwenze konke ukuthanda kwami
behind this one could say thus saith the Lord amen amen
Emva koku omnye angathi icho inkosi amen amen singatsho ngokungafihlisiyo uba inkosi ithethile kwaye uma ngelizwi lakhe uya kukwenza usixelele isiphelo kusukela ekuqaleni nakumaxesha amandulo izinto ezingekehli
It is a word of power.
Kodwa uthi ndiyayalela. Lilizwi legunya elithethwa nguThixo. KuMayibheri sahluko sokuqala kubhaliwe ukuba uliphakamisa elikhoyo ngelizwi lamandla akhe. Ilizwi lakhe lilizwi lamandla onke kwindawo zonke. Abaninzi bathetha ngomtyholi onamandla bakuthanda oko kakhulu andiyithandi loo nto nakanye andiyivile uvuyo ngaloo nto intliziyo yam izise uvuyo xa ndinokuthetha malunga noThixo usomandla ndiyithanda kakhulu ke loyo ngaphezu kokuba ndingathetha into malunga nomtyholi owoyisiweyo ingaba inkosi njengembewu yomfazi ityumzile na intloko yenyoka endala okanye hayi weyisa na iGolgotha okanye hayi ingaba izithembiso zikaThixo zingu ewe okanye hayi zingu ewe okanye amen zintoni na kwixesha lethu kweli xesha lokungaqiniseki ilizwi elingaqhelekanga lisetyenzisiwe ngcono ke lapho kwelizwe lethu sekwaliva andilithandi ilizwe lethu usathane uyaphumelela ilizwi likaThixo lingoewe nohayi landlela nalendlela ilizwi likaThixo lingoewe nohayi mhlawumbi libe phakathi naphakathi ngoku sibizwe sifunyanwe sime phakathi kwezitulo ezimbini hayi ilizwi likaThixo lingunaphakade ewe okanye amen kwaye apha siyakhumbula ukuzaliseka kwezithembiso kubomi bukayesu inkosi yethu siqinisile oku apha usukele ekuzalweni kwakhe ukuya ekunyukeni kwakhe yayikukuzaliseka kwesiprofetho sebhayibhile ilizwi lakhe ubomi bakhe ulungiselo lwakhe umsebenzi wakhe kuva ubunzima kwakhe ungcwatywa kwakhe ukuvuka kwakhe ukunyukela kwakhe phezulu yonke into yaxelwa kwangaphambili
that concern us.
Kwazaliseka kwangolo hlobo.
And are being fulfilled through us. So
kodwa izinto ezimalunga nathi zithe zacelwa kwangaphambili ziyazaliseka ngathi ngoku nathi ngokunjalo sithe saxhamla ekuzalisekeni kwelizwi likaThixo. Asilivi kuphela ilizwi, siyinxalenye yelizwi. Ungothuki phayana kwindumiso iphina sahluko samashumi asibhoza nesibini mhlawumbi okanye kuyohane isahluko seshumi kubhale uba inkosi ibizile abo ilizwi belibhekisele kubo. Kutheni? Ngokuba izinto ezingcwele zithe zangena kubo.
That does not mean anything at all.
Siye sabangunyana nendomi zikaThixo kanjani? Ngoba sitshintshe ukholo lwethu. Sasuka kwenye ibandla saya kwelinye. Londo ayithethi into nakanye. Ngokuba izinto ezingcwele zithe zangena kubomi bethu. Ukutsho ke ilizwi njengembewu. Lo moya uthe wehla phezu kwelizwi. Ngoku nathi kunjalo sithe sazalwa ngokutsha ngokuthi ndicelile isiphelo kusukela ekuqaleni. UThixo unayimboniselo epheleleyo, ulenzile icebo phambi kokusekwa kwehlabathi.
A complete overview of God's
uyitshilile eli cebo kubakhonzi bakhe nabaprofeti apha naphaya kwaye namhla.
Do you believe that? Do you really believe it?
Ekupheleni kwexesha singaba nayo imboniselo epheleleyo yecebo likaThixo ngathi zakwenzeka ngaphambili emhlabeni. Ngabe uyakholoko? Ngabe uyakholwa ngenyaniso? Kwakungekho xesha emhlabeni xa ilizwi likaThixo, icebo likaThixo, nditsho imboniselo epheleleyo yecebo likaThixo losindiso yatyhilwa ngale ndlela. Jonga
had not yet seen something.
Kwa umpostile omkhulu Paulus
wagqitha had not yet come.
Phambi koba uYohana nikwe isitshilelo esiqithini sasePatmos, naye ngokunjalo zange wazibona ezinye izinto ezaziyinxalenye yecebo likaThixo ngokuba ixesha lalingekafiki. Kodwa ngoku ekupheleni kwemihla uThixo uthumele umprofeti waze watyhila ngokuvakala kwinyaniso kwelizwi icebo lonke likaThixo ukusuka kuMoses uya kusitshilela. Lena into exabisekileyo yintsikelelo kuthi sonke. Mandifunde indawo nje ezimbalwa apha kule ntshumayelo uqhelene nendlela yokushumayela kaMzana uBranham. Ngamanye amaxesha uyatsiba komnye umxholo aye komnye, kodwa iingcinga ezityhiliweyo soloko zixabisekile. Zawufunda kwiphepha lesine qale pha phakathi naphakathi apha ithi,
and if I don't speak my convictions,
ndiyeva ukuba ndinomyalezo ovela kuThixo. Andifuni ukwahluka kodwa kumele ndinyaniseke. Kwaye ukuba ndithethi ngokwengqiniseko yam, ngoku awunakubana kukungafihlisi kum, ngoba ndizawufana nomngcatshi okanye nomanahanisi. Kodwa ndifuna ukuba yiyo nantoni na ngaphandle kwaloo nto. Ndingalahlekelwa ngabahlobo abambalwa emhlabeni kodwa ndifuna uhlala ndinyanisekile kwingqiniseko yam. Kwinto endicinga ukuba ilungile. Ndithanda ukuba ndime apha nje kwethutyana. Nonke niyazi uba bangaphi abahlobo umzana uBranham awaye nabo xa waye kulungiselo lwakhe wathi bandisebenzise lizwi lithi ngokungafihlisi wathi ndiqhagamishelene nabantu abamalunga nezigidi ezilishumi ngalulungiselo lwam. Linani lihle elo, kwaye andicingi uba umprofethi kaThixo udinga ukuba aqhayise ngaloo nto. Ulungiselo lwakhe lalunamandla, zade izihlwele zazenzekela omnye waxelela omnye, abantu baze bangqunga wonke umntu. Wayefuna ukurenta izitadium ezikhulu zebhola, indawo ezinkulu, amahholo amakhulu bammema ukuze azoshumayela ivangeli. Kwakukhona inqaku eliphezulu ngokunjalo kulungiselo lukayesu. Izihlwele zashiya yonke into ngasemva ngesaquphe, kwaba khona ithuba lokujika. Kongezo, ulungiselo buvangeli. Emva kolungiselo lempiliso kweza ilizwi lobuprofethi, kweza imfundiso. Ngoko emva koko yonke into yohluka nje ngesaquphe. Inkosi kwamele ithi kabuhlungu nje, ngaba nani niyakundishiya na? Waphendula uPetros wathi, Nkosi, sosuka siye kubani na, ngoba nguwe kuphela onamazwi obomi obungunaphakade. Umzana uBranham kwakumele agqithise into awayamkelayo ivela kuThixo. Kungabalwa nokuba abantu baye abayiqonda na. Sicinga malunga nomnye wabavangeli abakhulu okanye lo othe wabamkhulu. Khona umahluko omkhulu, hayi nje ukudlala ngamazwi phakathi komntu othe wangumvangeli omkhulu nomvangeli othe abe mkhulu, kodwa omnye walamadoda amakhulu, njengoba sifundile kwintshumayelo, wayefuna ubeka isandla sakhe phezu komzana uBranham ukuze aphile kwakhona, aye kushumayela ezi zinto zenza abantu bakhubeke. Ngubani oyikhumbulayo loo nto? Ewe, nonke niyifundile intshumayelo. Umzana uBranham indoda enothando lungcwele nobulumko obungcwele yathi, mamela oral, oko kungenzeka kodwa kwimeko yokuba nam ndingakwazi ukubeka izandla nawe ndikuthandazela ukuze uThixo akuncede elolo hlobo. Ewe, siyabona ukuba amadoda amakhulu ayenomdla malunga nento eza ukwenzeka kulungiselo lwale ndoda. Aphi loo madoda namhla? Omnye wabo, ndifundile kwimagazini nje ephezulu, uthe waba ngumongameli webandla lama-Methodist. Ngoku wawujika umqolo wakhe kwivangeli epheleleyo. Indoda enye eyayifuna ubeka izandla zayo phezu komzana uBranham ngobubele, ndizakuxela into ibenye, hayi nje ngokugweba, kodwa xa umntu enikwa inyaniso kumele ayamkele. Ukuba akayamkeli, kungenzeka ukuba angakwazi uba aphinde ayinikwe kwakhona. Kwaye abo bahamba ngokuchasene bejonge ukhanya baza mfameka lukhanyiso.
It will illuminate the path.
Ukuba sihamba ngokuchasene nelizwe elichiliweyo, sawusheka sizimfamo nje ukuba ukhanya okukhulu kunokusifamekisa. Kodwa ukuba sihamba kule ndlela ukhanya kukhokhela kuyo nokukhanya okukhulu kuyo kusimfamekisa, kuya kukhanyisa le ndlela kumele sihambe kuyo. Amen. Injalo loo nto. Yintoni umzana uBranham wayithanda uyicula? Sihamba ekukhanyeni, khanye nokuhle. Kwayixa yocula wayenokudlala kamnandi isiginci, mhlawumbi ungayazi loo nto. Umzana uBranham wayekwazi ukudlala isiginci nje kakuhle, kodwa ukucula yayingeyo nto yakhe kakhulu. Yafana ke loo nto nam. Soloko ngicula phakathi kwamagama, kodwa wayecula ngokuvela entliziyweni yakhe. Xa wayecula elacula ithi sihamba ekukhanyeni, wayeyazi le nto wayithetha ngayo, ukukhanya okungcwele. Ilizwe lingcwele lityhiliwe, hawu umoya ongcwele.
That we have to be careful.
London khumbuza ngento ebendiyithethe pha eZurich kungekudala nje. Ifanekisa nenyaniso yoba mele sazi ukuba yephi indawo indlela kumele siyithathe. Ndicinga ekuqaleni kwale mihlangano ngenda khomba into yoba kumele siqaphele ukuba singasiwa ngapha nangapha lutshaba, sizifumane siqhathwa sihlwithwa iintsikelelo zethu. Omnumzalwana wabuza om ingaba sekwadibana nomtyholi na, wathi hayi andikadibani naye. Emva koko wathi ewe, ngoku ndiyaqonda ngoku ukuba uhamba indlela enye kunye naye, kwaye ingenza ngolo hlobo kuthi ukuba sihamba indlela enye kunye naye ngoku asina ukukwazi ukujongana naye. Kodwa xa uKristu engena kubo ubomi bethu, udabi lomoya liyaqala. Ngoku sihambe ke ngoku kwindlela yenkosi, soloko sichasana nento umtyholi ayifunayo. Ndizawuqhubeka ndifunda kwiphepha lesine kancinci nje ezantsi. Kodwa sibone wonke umqondiso inyaniso ovela kuThixo uba nomyalezo elizwi elilandelayo. Siyazi ukuba uThixo wanika njani uMoses imiqondiso emibini, kodwa ngoko kwabakhona umyalelo ongcwele ukuba kukhokhelwa abantu bakwaSirayeli baphume. Lo myalelo wawusele uphanga phambili, emva koko wathwalwa. Ayomiqondiso kuphela nezimanga ezikhapha ubizo lungcwele, kodwa injongo kaThixo kwayintoni loo nto? Mangaliso embalwa apha nemangaliso embalwa phaya. Hayi, ukukhokhelwa kuphume kukhululwe abantu bakhe. Nantso into eyayibalekile kuMoses, hayi imiqondiso emikhulu nezimanga, kodwa ubizo lwalusithi bavumela abantu bam bahambe. UFaro wathi andikuyicinga noyicinga loo nto. Emva koko isandla senkosi sehla phezu kwakhe ngokona kunzima, ngokona kunzima ngesaquphe kwenzeka kuba abantu bakwaSirayeli bayama. Ndifunda iparagrafu yokugqibela. Nantso into eyenziwa ngumqondiso. UMoses wayenomqondiso, wayenemiqondiso le besithethe ngayo kobunye ubusuku, kwaye la miqondiso kwakukhona amazwi, kwaye izwi elathetha. UYesu wahamba ukunjalo ephilisa abagulayo, yayindoda enkulu kodwa ngoko lafika ixesha xa waba ngathi ungumprofethi emhlabeni. Sele sigxininisile kuko oku ukungaqondwa kwenkosi yethu kulele kulungiselo lwakhe lobuprofethi, ngoba wayesazi yonke into. Wayenokuxela abafarisi into ababeyicinga ezintliziyweni zabo. Wayenothi kuNathaniyeli, phambi koba uFilipi akubize, ndakubona phantsi komthi womkhiwane. Yayintoni na? Abangakholwayo babecinga uba owu yintoni na lena. Bonakala ingaqhelekanga kubo. Kubani na le ndoda? Kwaye ababhali babengakholwa. Ungandixeleli ukuba yayingamakholwa. Ewe, babekholwa into abayifuna uyikholwa kodwa babengamkholwa uThixo. Kwaye baninzi abo abathi xa kumele kukholwa uThixo bakuxelele ukuba kubani okholwa ngcono. Ngumtyholi, umtyholi ukholwa ukuba ukhona uThixo abe namanwele ngabanyaniso nale itsho kuyakobi. Ukuba umntu uthi uyakholwa kuThixo, uba ngumntu osileyo, ngoku ungamxelela uba unjalo ke noSathane. Kodwa ukuba ngumntwana kaThixo ke lowo, kumele utsho uthi nam ngokunjalo. Oko kodwa nje akwenzi ukuba wahlulele ukhethe umntu. Kumele ungakholwa nje kuphela kuThixo, kumele umkholwe uThixo. Umgca wesithathu kumqolo kwiphepha lesihlanu ethi kodwa xa lifikile ixesha kwakumele batshintshe iingcinga zabo malunga nezinto. Kulapho ifika khona ke ingxaki. Abanye bavuva umyalezo ngovuyo ngesaquphe. Umshumayeli ohlonitshwe kakhulu wafumana ukufowunelwa ngumntu othe Mzanu Branham. Umzanu Branham ushumayela ngembewu yenyoka kwaye kwabakhona ukugxobhagxobhe kokukhulu. Kutheni? Ngokuba abantu babengenakuzithoba phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo kwaye bazihlola izibhalo zeBhayibhile zabo ngokuba bengenasityhilelo, abaziqondi iimfihlelo zikaThixo. UThixo nayo yonke into phantse ndathi akabekanga yonke into ebalulekileyo ngaphezulu apho inganyathelwa njengabantu, kodwa uthe wayigcina ifihlakele nje kancinci, ayikho ngaphezulu. Kodwa sifundi kumprofeti uIsaya, ndiyakukunika ubuncwane obufihlwe bumnyameni nobutyebi obufihlekeleyo kwiindawo ezifihlakeleyo. Into engathethi nanye into kwabanye kuthi ixabisekile loo nto. Haleluya. Makabonge uThixo ophilayo. Xa omnye ethetha malunga nobunye bobuThixo ngoku abantu bathi iyafana yonke loo nto kum. Xa omnye ethetha ubhaptizo bathi hayi ubhaptizo lubhaptizo ngoku yehla ke emgceni. Akufani kuthi ngoba siyafunda ezibhalweni kuba inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo. Abantu baneenkosi ezininzi, banamabhaptizo amaninzi, banokholo oluninzi. KuThixo yonke into inye. Inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo. Kwaye kumele ibe lubhaptizo lwezibhalo, ukholo lwezibhalo, inkosi yenkosi. Loo kuthiwe ngaye akekho omnye uThixo ngaphandle kwam. Qhubeke ndifunde uza apha ngoba kuphakathi kwe Christmas nonyaka omtsha uthi aphakathi naphakathi kwiphepha lesixhenxe ndikhethe lo mxholo ngokuba sikwixesha eliphakathi naphakathi kweChristmas nonyaka omtsha. Ekupheleni konyaka omdala, ekuqaleni konyaka omtsha, iintsuku ezimbalwa nje usukela ngoku, abantu abaninzi bazawube betyhila amaphepha amatsha, besenza izinto ezintsha, besenza izifungo ezintsha, ngokuba kusekuqaleni konyaka omtsha. Kuzawuba njalo kuthi, linda nje iiyure ezimbalwa emva koko kangoko kusondela ukusa konyaka omtsha kuye kucaca ngakumbi iingcinga neminqweno ebakhona ngaphakathi kwethu noba ngokomoya nokokuba kukwinqanaba lasemhlabeni, kwaye siyaqaphela ukuba sinyanzele kanjani kwingaphakathi lethu apho sithi, Nkosi, kulo nyaka ozayo ndifuna ukukhonza ngcono, akekho umntwana kaThixo ongenawo umnqweno njalo ngaphakathi kwakhe ukuba asondele enkosini ukuba amkhonze ngcono ukuba azibonakalise kuye. Yanga inkosi ingasinika ukuba sikwazi ukuphumelelisa loo nto esiyinqwenelayo. Phepha lesibhozo paragrafu yokugqibela ithi, ilizwe nje sele lizawuchithachitheka njengoba ndishumayele kakanye njendawoni ethile malunga nomyalezo weChristmas. Ilizwe liwa ngokwahlukana kwayihlabathi kwakhona sele lizawuba ngamaceba nje lichithachitheke. Jonga ekuqhekekeni komhlaba okulapha eCalifornia, ndiyaxela kwangaphambili ukuba phambi koba ibuye inkosi uYesu, uThixo uza kuyintywilisela la ndawo. Ndiyakholwa ukuba iHollywood neLos Angeles nazo eza ndawo zingcolileyo ezipha zeza uThixo uSomandla aza kuzintywilisela, zizawuhlela ezantsi kolwandle. Bendifuna ukufunda oku ngenjongo ngokuba soloko ndibuzwa ukuba ingabiza ukwenzeka phambi koxwilo na, okanye ingabiza ukwenzeka emva koxwilo. Umzana uBranham utsho nje ngokucacileyo, ndizayifunda kwakhona, kuba uThixo uza kuntywilisela laa ndawo phambi kokuba ibuye inkosi uYesu. Ngoko ke kuzawuba lolo hlobo. Kwiphepha lesithoba ndifunda into nje pha phezulu esiphakathini nje, kukhona into ekumele ibize. Sikwiyure enomngcipheko, hlabathi linjalo, kodwa ibandla liyinyaniso, hayi icawa okanye amahlelo, kodwa ibandla ngokwalo lilungile, lilungele ukweyisa okukhulu elakhe lakwenza ukubuya kokomiyeni usiza kumtshakazi. Ngoko kukhona uhambo lokweyisa, kukhona ukweyisa olu mtshakazi luzoba namava ngalo. Inkosi Yesu iza kuzitshila ngokwayo kwabangabayo. Kwiphepha leshumi ndifunda into nje pha kwisiphakathi naphakathi esiphezulu. Ndiyacinga nje namhlanje basithini ngemithandazo yethu, uyiva isithi, thandazelani imvuselelo enkulu, thandazelani oku, thandazelani ukugqobhozela, thandazelani ubunye. Ndiyacinga ukuba ngaba sinokwamkela na xa uThixo enokuthumela inkqubo enjalo. Ndiyayicinga nje ukuba singayamkela na into ayithumela kuthi, yabona? Isizathu soba sithandazele ezinto kungokuba siyazi ukuba zizidingo, kodwa xa uThixo ezithumela ngendlela afuna ngayo, ngoko ayivakali ngale ndlela sifuna ngayo. Ngoko siqala ukuba singayamkeli. Umzana uBranham uthetha nje kwiintetho eziqhelekileyo apho, kwaye ndikhona bakhona abantu abathandazela bejikeleza ixesha, benza amatsheyina omthandazo, bayalwa, baya bazila ukutya. Ndazi abantu abaya ezintabeni, ndidibene nabo kakhulu pha eMpuma Korea, baya pha ezintabeni bahlale pha ubusuku, kwaye kumele ngcono babe liqela ukuze wonke umntu balale iyure, abanye babe behleli bethandaza baze batshintshiselane, bayathandaza, bayamcenga uThixo entliziyweni zabo. Khona ukunxanela uThixo. UThixo kumele azitshile, uThixo kumele athethe, uThixo kumele enze kumthandazo wabo lowo. UThixo uthethile, uThixo wenzile, kodwa abakayazi loo nto. Bathandaza ecaleni kukaThixo, baneendlela zabo zokubona, banamacebo abo, emva koko bafuna uba seqongeni ngokwabo. Amacebo abo ezaliseka, uThixo akanakubaphendula. UThixo unawakhe amacebo, unenkqubo eyeyakhe, kwaye kumele sizithobe kuloo nkqubo leyo, sizivumele uba sifakwe kuyo. Apho umzana uBranham uyithetha ngokucacileyo, abantu bathandaza, Nkosi thumela imvuselelo, yenza ukugqobhozela, zityhile ngokunjalo okunjalo. Emva koko babe neengcinga zabo zoba kumele ayenze kanjani, kwaye bazoyidlala njani yabo indima kuyo loo nto. Hayi, ayisebenzi ngolo hlobo. Kumele siyekele kuThixo ukuba agqibe, kuba uyawukwenza kanjani, uyawukwenza nini, uzawusebenzisa bani na ukuba kwenza oko. Umzana uBranham ukuthetha oku ngokubhekisele kwinyaniso yoba abantu ngela xesha ngokugqibeleleyo zange bakuhoye ukubuya kaMesiya. Wayengumenzi wengxaki, yayinguye owayishukumisa izinto kancinci naphi na. Wayengenzi ngale ndlela abafuna ngayo nakanye. Babefuna uMesiya ukuba xa ezile aze kubo enze kanye ngale ndlela benza ngayo, ngokuba kuwo konke ke babe setempileni kaThixo bekhonza njengabakhonzi bakaThixo. Yonke into ke yafa, yayiseyikukwenza nje okusisiqhelo, bengayiqapheli loo nto. Kodwa iNkosi yona yeza kwabangabayo, baza abangabayo bamamkela. Ngoku umzana uBranham ufanisa ixesha lethu nela xesha. Ngela xesha kwakukhona iinkqubo ezininzi zenkolo, kwaye xa iNkosi yangenayo etempileni wagcwala ngumsindo, waqala ukuqhuma, wabhukuqa itafile, wabetha bo babethengisa phaya, wabaqhubela phandle etempileni. Wakokwenzekani? Bajonga ngokunqunga nje babuza, ngubani onike igunya loba nenze oku? Wayenegunya elingcwele ngoba kwakubhaliwe. Ukukhuthala endlini kaThixo kuthe kwandongamela. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa, indlu yami yobiza ukuba yindlu yomthandazo, kodwa nina niyenze imiqolomba yezihange. Izibhalo zazaliseka, Inkosi yakucoxa oko. Kuphela ngoko angaqala ngokutsha. Ngaba sikwazile thina ukuxuba okudala nokutsha? Hayi. Likhupheni igwele lidala ezinhlizweni zenu. Ukuze nibe sisibane esitsha.
Has a good function.
It can Baninzi. Take a lot out of a little. Abathe bamkela ngovuyo izinto ezintsha. Emva koko baziphosa kumtshini omdala wokubhaka. Kwaqala ukuxova ke ngoku. Phamba wazi nje yonke into yadubula. Uyalazi ke igwele linomsebenzi omkhulu kakhulu olungileyo lingenza okuninzi. Kwinto encinci liyayikhukhumalisa nje kakuhle into. Banintsi abakhukhumeleyo. Bahamba bejikeleza ilizwe. Ngona mqondiso ke lo uba kubona ukuba abakhuphanga igwele elidala. Umzana uBranham zangathunywe uba ongeze into entsha kwendala. Kodwa ukuba azokuxela okudala oko kungavumelaniyo nesibhalo oko kungena buThixo akucoce ukuze sibuyiselwe kwibandla likaThixo philayo. Masingacingi njengabanye. Ngoku nakolinye ixesha uzawudibana nabantu abasondeleleyo. Umzana uRusi kwaye ngesaquphe uzawuqaphela. Mzalwane, wena nje ubuphefumla nje ukukhululeka kwakhe, kodwa bakhona abantu, abathi kakuhle kakuhle basebenzise izithethe zakudala njengomqondiso wabo. Benze ingathi uThixo akathethanga nakanye. Akumelanga injalo loo nto. Inkosi ithe yatshila ilizwi layo kuthi ukuze silahle zonke iingcaciso zethu kanye kuwo konke bengathi azange zabakho. Samkele ilizwi elitshilwe nguThixo. Phantse okokugqibela phayana kwiphepha leshumi. Wonke umntu unomdla. Yintoni ingxaki? Kuthulekile. Ingabuya phi na? Nantso ke enza amanqanaba angaphilanga ukuba agcwale. Nantso into eyenza ibandla ukuba libe nokudubadubeka obunjalo. Babophelelekile ezintloko kwinto ezithile.
So many years after Brother Branham said this. Yes.
Abakwazi ukuma baqaphela ilizwi likaThixo neyure lesiphila kuyo.
Everyone loses their temper.
Bonke baphantsi kokubopheleleka. Baphantsi kokuqhineka. Sinamava ngako oku namhla iminyaka emininzi emva ubumzana uBranham ekuthethile oku. Ewe, nditsho nangaphezulu koko. Kukhawuleza kunjani? Khawuleza kube njani apho wonke umntu alahlekelwe ngumonde wakhe? Kwaye awufuni uba kube njani. Ufuna nje uba ngumntu olungileyo, ube nobubele, yonke into ibe ilunge nje. Xa kuthi kuvela ingxaki encinci emva koko yaqala udubula, utsho umzana uRusi. Siphila kwixesha elibi kakhulu. I-Sidegeist ithe alawula lonke ihlabathi, kodwa umoya kaThixo unokusihlangula kulo moya wesi sigaba ukuze singasoloko sichitheka. Kodwa singathi ngenyaniso sithwalisane ngothando lukaThixo. Kwaye xa esithi omnye umntu ethetha into engathungelwanga kakuhle kumgangatho ngoko masikuthiwa ngoko siyekele yonke into kulowo ugweba ngobulungisa. Siphila kwixesha elibi kakhulu, ixesha eliqhathayo, ixesha elilukuhlayo. Ndikhumbula imihla nokuba yayingutata wam okanye abanye, apho kwakungazange kwabhalwa contract, ukuxhawula nje isandla, yayikuxhawula isandla, yayisisivumelwane si-contractors, yayisebenza futhi loo nto. Namhlanje abantu babhala i-contract zistampishwe zize zityinwe phambi uba wazi, ayisathethi into loo nto nakanye. Abanye kumele ukuba sebebaye kukuzihlonipha kudala kodwa bamfamekile ngokomoya, abaqapheli nokuba kwenzeka ntoni. Thina ngokunjalo ke njengabantwana bakaThixo siva ubunzima kakhulu kule nto. Le nto akumelanga ipapashwe ngoku, kodwa nakwilizwe lethu kunintsi nje ubuqhetseba obupha ezinkundleni obungabambekiyo nje, emva koko umntu abe nobuyatho obunintsi uba athi, mamela Mhlekazi Frank, ndiza kucacisela ukuba ityala lam laphumelela kanjani. Ewe, abantu ababekwelinye icala babedlala itennis bonke, emva koko isiphumo sengxoxo setyala sagqitywa kwangaphambi bakuxoxa ngokuba abo babesilwa bagqiba kudala ukuba kuzawuxelwa ntoni na. Ewe, uyaphila loo nto ikhona. Ewe, hayi Austria okanye Switzerland, kodwa sinazo imeko ezinjalo apho. Kodwa makhalaze kuThixo, thina siyavuya ukuba akekho umntu omalunga naloo nto. Nditsho nam kwiphepha leshumi lesibini ithi, phepha leshumi lesibini ithi kumgca wesibini ukuba wakhe wasezulwini, wawusezulwini ukuba uzoya ezulwini, wawuhleli usezulwini nje uyinxalenye kaThixo, ubuza iingcinga zakhe, wayelazi igama lakho, ingaba zasiyifunde loo nto ngaphambili, wasibiza ngamagama ethu. We are flesh of sasikuThixo, sazalwa siphuma kuye. Uthini na uPawulosi kwabase-Efesi sahluko sesihlanu, uthetha phayana malunga nobudlelwano phakathi kwendoda nomfazi, emva kokufikela kwinqanaba loba athi ndithetha malunga noKristu nebandla, siyinyama yenyama zakhe, singamathambo amathambo akhe. Sizelwe ngelizwe elinye nangomoya omnye kaThixo lo sakhawulwa kuwo. Amen, amen. Ngoko ke kubhaliwe wayengenazintloni zokuba asibize ukuba singabazalwane bakhe, kwangokunjalo kubhaliwe ukuba ndilityhile ligama lakho kuba abazalwane bam. Emva kokuYesu uthi hamba uyokuxela abazalwane bam, zonke izibhalo kwakumele ukuba zizaliseke. Yena owamazibulo kubazalwane abaninzi, ewe, ukuba ungowamazibulo ngoba namazibulo, ukuba ngunyana kaThixo ngobana bangonyana bakaThixo. Amen. Nkosi Mzanumula. Ewe nanzi iyo into esiyo leyo. Uyayiqaphela. Ndizawusebenzisa ilizwi. UThixo wayefuna, hayi andikwazi ukuthetha. Kodwa yazi uba ndithetha ukuthini. UThixo wayefuna oonyana abaninzi neentombi zikaThixo. Kunzima ukubonakalisa ngokwamazwi asemhlabeni. Kodwa wazi kakuhle le nto ndiyitshoyo. Kubhaliwe ngoYesu. Xa wanikela ngomphefumlo wakhe, waba lidini lesono. Uya kuyibona imbewu yakhe. Kwaye uya kuyivuyela imihla yakhe, ukuthanda kwenkosi kuyawuphumelela esandleni sakhe. Ungakufunda oko kumprofeti Isaya. Zintanda. Ngokulula nje siyavuya kuThixo. Ndakrwela amaphepha ngamaphepha apha. Yintoni enintsi esingayithetha. Kumele siyibulele inkosi. Ngako oko asinike kona. Ngako ukukhanya. Ngako ukucaca. Ngaso isitshilelo. Ngayo yonke into esithe sayinikwa ngalo babana. UThixo inkosi. Yanga angasenza basivuye. Yanga angasikelela. Yanga angabuphakamisela phezu kwethu ubuso bakhe. Asinike uxolo lwakhe. Yanga angazitshila kuthi sonke ngabanye ngokwezibhalo. Kuseyakuba mzuzwana mncinane ihlabathi lingabi sanibona. Kodwa nina niyakundibona. Ndiyaphila nani niyawuphila okunjalo. UYesu wathi ndizile ukuze babe nobomi baze babe nabo ngokuninzi. Inkosi ifuna indebe yethu ukuba ichichime ukuba kwa abo bathe abamkela njengathi banendebe epompozayo echichimayo kokwenzekani kuthi. Ekupheleni kwazonke izifundiso nentshumayelo, ngaba kumelanga sithandaze umthandazo enkosini esawushiyelwayo ngokunjalo kuzibhalo ezingcwele. Sifundise ukuthandaza Nkosi. Sifundise ukuthandaza ngendlela elungileyo. Uba sinqule, sinike umbulelo, size sidumise igama lakho. Uya kukwenza udumo kwigama lakho elingcwele. Amen. Amen. Masimeni ukuze simdumise. Sawucula ichorus. Ngoko ke ndiyakudumisa Thixo wam, ndiyakudumisa.
I would like to ask one final question. How many of you?
Ngoko ke ndiyakudumisa. Thixo wam, ndidumisa wena. Ngokuvela kwinzulu yenhliziyo yam.
Amen.
Njengoko ndinako. Ndidumisa wena, Yesu.
How many of you feel that the Lord loves us deeply?
Zintanda.
Hallelujah.
Pamba siqhubekele basibulele. Ndithanda ukubuza umbuzo omnye wokugqibela. Bangaphi abantu kuni abathe balifumana ilizwi likaThixo lilitsha lilikhulu kule mixholo yale mihla nje? Amen. 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 Bangapha benu abathe bafumana ilizwi likaThixo lixabisekile? Amen. Bangapha benu abaziva inkosi uba inothando olunzulu? Haleluya. Bangaphi abenu esele bevile ukuba siyathandana ngendlela enzulu nje? Amen. 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 Uthando akumelanga ukuba bekusizwe nje lokuba lize sizuzele. Maninzi amazwe kumnqophiso omdala, kodwa isizwe sokuzuzela asibhalwanga. Kodwa eyona nto egcweleyo, wonke umntu ubonakala ingathi kwisizwe sokuzuzela wonke umuntu ulindele yonke into oba ize kuye ivele kubantu bonke. Thixo ufuna nathi sonke uba sibe nento yoba sinikane. Wonke umuntu uyamthanda omnye umuntu ngenhliziyo yabo yonke. Njengoba uThixo asithandayo kuKristu. Masingabi ngabavela kwisizwe sokuzuzela kodwa sivele kwisizwe sokunika ngokunjalo yabangcono kakhulu loo nto. Nikanani okuncinci nje kuthando olungcwele emva koko niyabona uba kuvakala kamnandi kanjani. Kwelinye inqanaba umzali uBranham uthi ngalo uthando abagulayo banako ukuba baphiliswe. Awusoloko udinga isipho sempiliso kakuhle kakuhle awusoloko udinga ukholo. Uthando lungcwele unamazwi alungileyo athethwa ngexesha elililo ngokuvaka lokulungileyo oko kungavelisa umangaliso wempiliso. Bangaphi kuthi abanawo umnqweno oba sizibonakalisa enkosini ngokunyaniseka ukuze ahambele phambili kunye nathi. Mele ndinixelele nje ngokunyaniseka uba le mihlangano le nje ibi intloko yomngxuma ethe yaxabiseka kakhulu kum ngokulula ndithi nje isisondezile ekugqibeleleni. Haleluya, haleluya. Konke ukutya noba kuncinane okuvela kuThixo kusenza uba sisondele ekugqibeleleni kwaye oko kwenzekile kule mihla. Kwaye ndiyathemba nje kuphela ukuba akho mntu oye washiyekela ngaphandle okanye akafakwa kodwa thandazela uba wonke umntu uye wabandakanywa nje abe nayo into azokuyithatha ahambe nayo yanga ilizwi elithe lakhutshwa laze lavakaliswa kule mihla yanga lingathwala isiqhamo. Umzana uMula othe wafika eofisini yam ngokukhawuleza wathi kumzana uFrank uzawukuvuza ngenye imini. Into enjalo yinto uye wathetha into enjalo. Uyasazi ke isimilo sam andifuni namnye umvuzo. Ndiyayazi uba uyithetha loo nto ivele entliziyweni yakho akwaba ndingayithetha kuwe nakuthi sonke. Uyayazi into endiyinqwenelayo njengomvuzo ninonke andifuni omnye umvuzo kodwa ndifuna ukunibona nina nonke nipha kwakhona. UThixo akanonika umvuzo omkhulu ngaphezu kwesihlwele esiyindimbane yesisukulwane kwaye siya kuvela kwaye ekupheleni liyakuba lingenambimbi lingenabala emva koko sonke sabe sivuya xa sibonana kwakhona kunye noThixo elizukweni. Mhlawumbi siya kuthi mzana uFrank khangeleka ingathi kuye kunqunguphele ezantsi phaya kwaye ngamanye amaxesha eyona mixokelelwana yayisilela kodwa ubaba lukaThixo silapha ngoku iza kuza imixokelelwano mele kube khona ukulungiswa kuqala kuze oli ingavuzi kuyo yonke indawo lungile. Xa ke ngoku ukulungiswa kuthe kwalunga ngoku ioli iyangena emva koko ibali lidibane kakuhle emva koko inkosi iza kwenza oko sikulindileyo udumo kwigama lakhe engcwele. Thixo thembekileyo singangakudumisi kanjani siwaphakamisele kuwo amazwi ethu othe wasibiza othethayo nathi oneenjongo ezilungileyo ngathi uyo nayiphi na indlela onkosi sithe sakulinda ixesha elide oku kwaye siyothuswa lizwi lakho nkosi uthe wasinika okuninzi nkosi asazi noba konke kukunze kanjani kodwa konke kuze ngoba balo nkosi uthe wanika ngaphezu koko kuceliweyo nokuqonda kwaye siyazi ukuba uzawuhamba mganyana nathi xa yure yakho ifikile nkosi uza kuzichila unamandla. Ushukumise isandla sakho sinamandla Nkosi. Ukuze abaninzi babone Nkosi. Baze abaninzi baqaphela indlela yenyaniso. Thixo wam. Umnqweno wethu lo, umthandazo wethu. Siyakubulela ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu. Ngayo onke amazwi aqabisekileyo esithe savunyelwa ukuba siwave kwakhona. O Thixo wam, zonke izithembiso ozinikileyo ngomkhonzo wakho umprofeti ezisamileyo kusamele zizaliseke. O Nkosi, siyabona uba kunjani yonke into ijinga nje kumlinganiso, yonke into iyazaliseka. Umbulelo, imbeko, udumo, uzuko kwigama lakho elizukileyo likaYesu. Amen.